Yo, that's the double. Bad news. Yo, Tanzania, Hinton Party City. Yo, Rap and Dama. Yo,
KDAST.
Yo, Mungu Baba tubariki wakazi wa pahala hapa, mana magonjwa ni mengi na sosi pahala hapa. Kila mwanadamu amepita pahala hapa, japo wapumbavu na bishana na pahala hapa. Dada zetu ni biashara bidhaa pahala hapa, wanafunzi ni misala sababu ya pahala hapa. Watu wanaongwa magari sababu ya pahala hapa, najiuliza sipati majibu ya pahala hapa. Wapo tulowazika sababu ya pahala hapa, kuna vilema na vichaa sababu ya pahala hapa. Wachungaji wanahubiri kuhusu pahala hapa, hakuna tena siri kuhusu pahala hapa. Wasafi hali sishwari sababu ya pahala hapa, ugomvi chibu nazari sababu ya pahala hapa, yela babu sea sababu ya pahala hapa, taka numba kapotea sababu ya pahala hapa.
Hey, kama waki ucheze tena usi umesi kutereze. Hey, shoko kaba kupoteze para apa bana sam kama seze. Hey, kama waki ucheze tena usi umesi kutereze. Hey, shoko kaba kupoteze para apa bana sam kama seze.
Sani wakike kwiti uhonge pahala hapa, mziwanda vibao na shishi sababu ya pahala hapa. Bibi mane bongo star sababu ya pahala hapa, usishindane hakuna tuzo za pahala hapa. Akahaba kila kona na uza pahala hapa, sikuizi mpaka mikopo ipo ya pahala hapa. Nenda Instagram ni picha za pahala hapa, kisha rudi WhatsApp magrupu ya pahala hapa. Weni under 10 usipende pahala hapa, mpaka movie zimetoka kuhusu pahala hapa. Wazazi wanatuasa kuhusu pahala hapa, tusipende sana panda madhara pahala hapa. Tumepoteza wengi sababu ya pahala hapa, ARV dose sababu ya pahala hapa. Cheza na kila kitu sicheze na pala hapa, na ukitaka kupima mwombe mke wangu pala hapa.
Hey, kama waki ucheze tena usi umesi kutereze. Hey, shoku kaba kupoteze para apa bana sam kama seze. Hey, kama waki ucheze tena usi umesi kutereze. Hey, shoku kaba kupoteze para apa bana sam kama seze.
Yeah, I guess you know that this combination. I guess a dirty producer, then a god psych producer, young legend. Salute J Yara. You gonna say JST. Nyati.